This is Philosophy Records. Humble gang killing it. This is party. Better spot. Yabidi mecheza chini roundi. Humble gang ndo nachachisha my friend. Check it kwa 3.
Party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Hey, party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Hey, your heart purify, your table datify. Cause leo niko shua, tuta feel ku fly. Cause everything is right. Jesus are alive, no wonder tuko fine. Holy Spirit, please hey, come down. When your number uno kwa hii countdown. Tuko all over, yani from downtown to the city. Tuko on beat, tuna make hit. Yenye itachoma every city bahi clean. Please DJ, adjust the volume. Drop the track and run, rewind it back. Cause uta let us scratch. Everybody welcome kwa hii bash. Cause nobody ana grudge. Welcome to dance. Holy Spirit hey, atakuja na fire. Hizo chains kwa life, atazikata na panga. Party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Hey, party imeshika, let us party, party, party in Jesus. Party imeshika, let us party, party, party in Jesus.
Ukasirike mpaka uanze ku smile. Jua bila Yesu uwezi kufika hata mile. Wema wake ni mrefu kushinda River Nile. Come to party, to party, party in him. Una neno chafua nayo meza. Wacha kuonja na omba leo meza. Mmewacha kulia tumbo zenu mmejaza. Kisuru paliliwa mpaka nona mnasaza. DJ wacha kuspin, karibu ntaka to drink. Demia Kenya ko ready, wash every sin. Kwake kuna amani, dho kuna chenza kutamani. But ukiwa na esioni unatense kwa nene. Yeye ni mmoja jana leo na milele. Ukiwa na el father usipige kelele. Tumo ndani ya Yesu tunaburudika. Imana ya leo inakam kesho, kesho kuto ukikosa wejua ni milele. Inakam bora uwe tari kupokea, you be clean.
Party imeshika, mvua ya masika. Mbona mnalika,
tunamwaga kila rika.
Drinks weitisha,
hakuna kubatisha.
Relax, hakuna cha kutisha.
Kila moja itatosha.
Wacha kuongoja,
suta umiza matumbo.
Mirudo richi migi,
sisi bado tuko.
Yeah.
Hey.